after eating Kampala to Northern with a hot combination. Safer behind the machine. Boom, Sakata solo. King Bono Maiga. The cowboy of his own. Dagalika. King Dragon the scene. The Two Blood Foundation with a winner. Solo King with a winner. Myself the game physically. We are leading Kampala musically. On top of the game, we don't fly like an eagle. Nobody temper with us because we're the hero. Net the same. The world invisible. Musically, what you got eating? Body follow good. Hey. Tia tia, come back for mara mara. Polo beka jeng mape, gaba gaba. So bede ngena dugu pare Kampala. Wamako microphone, kilo roka loroko. Hey, watia tia, come back for mara mara. Polo beka jeng mape, gaba gaba. Federation for music competition. Without partition for dedicating confusion.
Kuba muziki bafani neba kunyumirwa bariba heka nebatya.
We are the winner.
Ntije na kuba muziki byana nebikankanya baruza nechibaruma.
Tuliba winner.
Baba kuba muziki bafani neba kunyumirwa bariba heka nebatya.
We are the winner.
Ntije na kuba muziki byana nebikankanya baruza nechibaruma.
Tuliba winner. Yo,
tell them say wa bangori ini. Sang tuli present da tubuladi. Zaifa jukube da tubuladi faba na batasalika mama chola batte tudama beka tukenda mama simububi baba kubwa muziko kwa kabi chokabali baheta ne chibai sabu bi selecta wama kutumidoli wakabi tuliba wina no mission je tuli konse kan kupanga ko mama nyanti faba jiriko da tubuladi solo king cowboy kustatas bafani zenga sibaulida sawa ya chakala selecta simulule ndongo.
Dagaliki, abaye, munide kabu. Ye mwate ketenti jamu ya tutade. Kono laga kwetu kubakuba ngemite. Dagaliki yense, barua pambaji dite. Ukana kasera ngamba kule chikumba. Luapu zanu kute, batesi batite. Pareka basa mite, katina fuka munene. Datubula dimisho, easy to be a winner. I never be a loser. Dagaliki ndi mwakuwa uli mwaka gandhi winner.
Baba kubwa muziki bafani neba kunyumirwa bariba heka nebatya.
We are the winner.
Ntije na kubwa muziki byana nebikankanya baruza nechibaruma.
Tuliba winner.
Baba kubwa muziki bafani neba kunyumirwa bariba heka nebatya.
We are the winner.
Ntije na kubwa muziki byana nebikankanya baruza nechibaruma.
Tuliba winner.
King Dragon. Say tuliba winner, ye tuliba loser. Na wasobolo kukaza na nofuka winner. Nofa muba loser, balia bakusoza. Na katono kubadori na baka kususa. Ebisibu biensi tutandiko bifunza. Betwe sika muka mamu wati ye njilivu yinza. Wamukwasiwe kalamu yongero chinyweza. Asambe chalani na weto chiweza. King Dragon da Duke Brady, we are the winner.
Funny, chilichite yonguza watagwani. Tunyumirwe, kebyo kunya tutumye. Kuchakala watu same mauire.
Baba kubwa muziki bafani neba kunyumirwa bariba heka nebatya.
We are the winner.
Ntije na kubwa muziki byana nebikankanya baruza nechibaruma.
Tuliba winner.
Baba kubwa muziki bafani neba kunyumirwa bariba heka nebatya.
We are the winner.
Musika byana nebikankanya baruza nechibaruma.
Tuliba winner.
Cypher Music.
We are the winner.
Kuba tuliba winner.